Golli simari sappo e go nelaabe e bandiraabe wonnoobe yude be fof nani be gona yahude en be kebi kongol allangol kanyum enne nden pierre ngabiti yorisalem wonan be bornongal be pelidum bi
anati e galleji solimaaji kadi a nyamdi e mumen
ko nden pierre habribi ko kewno ko gila e fuddoyde ha e gasirdi wi
gonnomi ko e torade saare yoppe ha kemmi jiide njimi hunde waynano mbertanteeri njaadni kabbaandi e cobbuli mum nayi ina jippo e asaman faade am nden mi jeewendi no moƴƴi njimi kulloñ lesdi congooje laadoji kañumen e colli weeyo nanmi kadi sawta goto ina wiyami pierre ummo war heen ñaama kono mbimi muk joomiraaɗo hay hunde ko tunwi walla ko laaɓani meeɗani naatde hundu kam sawta dow asaman o heɓiti wiimi ɗimmol woto tunmin ko allah dagni ɗum waɗi hakke laabi tati tan fof ngabbatina dow asaman e on saaha worɓe tato nelaaɓe e am ummaade césare ngari galle momin jippino o ruhu o wi yomi yahdu e maɓɓe tawa mi sikkitaaki ɓeeɗo bandiraaɓe jeegomo ɗoftimi min naddi galle korneyi kankone o habri min holino yiiri malayika darinoɗo galle makko ina wiyamo nel yoppe ngam addaneede simon gandiraaɗo pierre ma o haalane konnguli ɗi jogorɗa dandireede aan e galle ma fof nden mi fuɗɗima haalde ruhu ceniiɗo o jippori e maɓɓe no adino jipporaade e men ni nden ciftormi ngol ɗo konngol ngol joomiraaɗo o wino yaya baptisanno ko e ndiyam kono onon baptiste ɗon ko e ruhu ceniiɗo ɗum noon tawde allah rokkiiɓe ko rokkuno en nde gonɗinnoɗen joomiraaɗo yeesu almasihu ndeke noon holimin saka mboɗo eto hadde sago allah
nden ɓe nani ɗum ɓe ndi ɓe goni e mawninde allah te ɓe mbiye
ndeke allah rokkiɓe gona yahuda en ɓe no battori koye mumen beele ina nguura
sariɓe sababude leɓte caggal mayde étien ɓe jeehi ha fenisi sipar e antioque ɓe kabrani konngol ngol hay goto goɗɗo so wona yahuda en ɓe kono ina waɗi e maɓɓi worɓe sipara naaɓi e siren naaɓi yahaɓe antioque kaldi kadi e grec en gandini ɗumen kabaru moƴƴo payetuɗo e joomiraɗo yeesu o aɓe gonduno e bawɗe joomiraɗo o kadi hewɓe gonɗini te tuubi e joomiraɗo o dental gonɗinɓe yerusalem ngal nani ko kewno antioque ko neli toon barnabas nden o yettima kadi o yino allah jippiniri moƴƴere mum e gonɗinɓeɓe o welti hen o wagginiɓe kamɓe fof yoɓe genniyo e ɓerɗe maɓɓe ɓe keddo e joomiraɗo o barnabas noon ko gorko moƴƴo kebbinaɗo ruhu ceniɗo e hoolaare diɗɗal ngal jokki e joomiraɗo o caggal ɗum barnabas fay tarse ngam yiloyaade sool nden o yitima o nayimo antioque ɓe gondi ko foti no hitande e dental gonɗinɓe ngal kadi ɓe jangini diɗɗal jongal almuɓeɓe gadi wiyeede masiyankoɓe koye antioque e ɗen balɗe annabaɓe gummi yerusalem fay antioque goote maɓɓe biteɗo agabus ruhu o longini ɗum ummi wima heege mawge waɗa e aduna he fof ge ari ko e laamu kolod almuɓe ɓe pellitiren ndinde goto fof ko wawi ngam wallidde bandiraɓe hoɗɓe yudeɓe ko noon ɓe mbaɗi ɓe pawi ɗum e juuɗe barnabas e sol nawani ɗum hohoɓeɓe